yande jo e min taji capanɗe tati habaruji studio kalango e fulfulde ɗi min Alinyelli Abdoulmoun yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannde ni nder mum en kalan dow jahangal perfet Gaya waɗi to enden Malville leydi Bene. En kalan ɗum ni fa hannde nder habaruji meɗen ɗi yande ni dow no ɗum tokkira hisinde nayaɓe e cukaɓe famarɓe saɗormaji cellal ɗi guleyki wawi waddande ɓe. Yewtere pinndinol meɗen studio kala ngu hannde ndun fa hannde en waɗatana dow saɗormaji ɗi ummotoɓe leyɗe mum e yehude leyɗe yaasi gonnugi a misali duni fa hannden to andal leydi Burkina Faso. Kenga perfet Gaya ɗuni fa hannden capitaine Bourayma Seyni yehi toon enden Manville leydi Bénin ɗum ɗuni fa hannden dow laawol ƴewtinade no tokkire ko watta ni fa hannden kerol caka leydi Niger ndi andan ni e leydi Bénin ndi andan ni firte e nder jahangal makkogal ɗuni fa hannden o tunto wakke nokkuje to soogeji jooɗoto dow kerol ngol enden commissaire ɗuni fa hannden huɓere Manville de enden kan ɗowtirimo nokkure de enden toɓe gari ɓe tawi bureauji soogeji leydi Niger no maɓɓi. Perfet Gaya oɗuni fa hannden nder jahangal makko gal enden maire Manville oɗuni fa hannden ɗowtirimo yehude to enden Boji Kali to ɗuni fa hannden loreji mawɗi darotoɗi ton enden ni tawa no dari ɗum ɗuni fa hannden ngam iɗi keɗi kerol ngol enden firte ɗi mbawa natude leydi Niger ti enden. Balle ɗuni fa hannden cakkitire ɗe enden ni de en daari ɗo nder huɓere ñame de enden guleykin ɗon no waɗa sanne guleykiki ɗuni fa hannden ko wawi waddande nayaɓe e cukaɓe famarɓe saɗormaji cellal no nani hollitore ɗuni fa hannden nde docteur Hassan Harouna waɗani ɗuni fa hannden himɓe ko watta ɗuni fa hannden ɓe mbawa hisude saɗormaji ɗi enden ko Alamin Wachar waddi firtaɗengal fulfulde.
Ɓe duuɓi ɗuɗɗi e sukaaɓe famarɓe no handi ɓe deene e wulo wulo sattungo e jara diyam ɗuɗɗam fudo dottiɓe mawɓe no handi ɓe ɗunna e jarɗe diyam. Sukaaɓen do ta acce iɓe yiilo nder naange ngen ɓe regga nokkure worre ɓe kokke do nyamandeji niɓoji ɓandu ko nafata ɓandu ɓi adama hano ɓiɓɓe leɗɗe e li'orɗum kecci nguri ɓalli maɓɓe do waggiɗa wooɗa. No wooɗi seɗɗa seɗɗa fuu dottiɓe mawɓe kokke diyam jara ngam sai iɓe kokke no nyamandeji tawraɗi kulle niɓoji ɓandu kando no handi ɓe nawtoro e mum hano dene tomati kecco e li'orɗum kecci e li'o.
Ɓiɓɓe leydi Mali ɗuni fa hannden perooɓe nokkuje mum en dalila raf keƴoro hakkillo fukkingo gari ɗo waɗi ɗo enden leydi Niger to enden ni nder cekantaraji walam himɓeɓe enden ni nder wakkati o enden ni no tawra saɗormaji ngam pam e pelle balliroje gonɗe no ballira himɓeɓe enden ni keɓa gaɗira ɓurna mum e nder koyrna itti juuɗe he maɓɓe. En kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Iliyasu Mumande waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Irtunen kan bori jeri herini gari
min jottike to woɓɓe rafo kariyuɓe woɓɓe no goni no garbino tira gondo rewɓe amin no jaha nder wuro gon iɓe tefa golle koɓe gatta ngam ɓe keɓa koɓe ñaami. No woodi do koreji gon e rafo wawi naa ko waɗaniɓe na walla minen goɗi ɓemin gollanta hano pam neɗɗo no golla lebbi ɗiɗi na lebbi tati ñalowma fuu nde laasi bama keme ɗiɗi e lasoji tati amma de ni lewru waati ɓurta ujunere he herme komin kokkete cilagon keme jeɗɗi cilagon ujunaaji ɗiɗi e keme jeego'o koɓe kokkata min koɓe kokkata neɗɗo ɓurta ñamande wuro mum balɗe ɗiɗi koɗe kanta. Baade worre minanayi to neɗɗo fiya haɗe wulla de ni ɓe galanamin dabareji gon to ɓe acca min koota nder wuroji amin min maayowa ton ngam de worre niɗo
mayataɓunoɗi buyonkulmen ha folla kano
guluji ɗi nu fa hannden gaɗiɗi hikka ni enden nder cakantaraji région Agadez de enden ni e ko duni fa hannden ko dungugo enden ni toɓaka sanne nokkuje ɗe enden waddi duni fa hannden ko maroɓe daabaji région o enden ni e duroɓe muɗum ni mbawa jogade daabaji ɗi enden ɗumndu dalila majjum waddi ko eɓe gatta dane yaade he ardiɓe ɓenden ko watta ɓe ballirama nani ko Umaru Yalli ardiɗo guɓal pelle daraniɗe duni fa hannden laabi durgol ɗo enden leydi Niger wi'i ko Anicet Karim waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Duuɓi tati ni joni ko nder région mo Agadez ndungu wala no wooɗa nokkuji seɗɗa neɗɗo wooto heeɓi huuɗum hunde noon kono waddana durugol saɗɗorna sanne huɗo wala nder nokkuji ko durowoɓe ɗuuɗi sanne nder leydi adrat bisina to woodi huuɗo du kandu gulo ladde yaadi e muɗum fuu hunde noon kono waddanamin saɗɗornaaji tawi du duro fuu kay gurdam mum fuu e bisaji ɗum tawa ɗum waɗi ko nder luumo adrat bisnet gaare mawdi ko ndemum no sonne ujunaji lesoji ɗiɗi hannde watta ba ujunaji sappo non nodda gomnati e bawo walli fuu walla durooɓe tawaɓe nder leydi Agadez.
fedde duroɓe leydi Niger ɗiɗi yaade tati lewru mars du enden ni gaɗi hawrinde mumen ɗo enden nder huɓere ñamede enden caka balɗe ɗiɗi ɗe duni fa handen ɓe juuɗe mumen tawa nder fi maral dabaji e durgol majji duni fa handen kaali dow kulle kewɗe ɓe juɗɗini duni fa handen biro mabɓe kesogoɗo. Amadou Siddo ardiɗo fedde de enden ndi fa handen nani ko famtini ko Hassan Nuru waddi.
Hawrin ko hawrimin ɗo fu aran fu kam woni ko yiyete assemblée général, yimɓe kawra noon jooɗo ƴeewa golle gaɗi ƴeewa saɗɗormaaji ɗin ɗume ardini. Nden bureau on o heyɗintini ardiiɓe ɓen desaaɓe dow inde bureau on noyi hamɓe woyɓe nder leydi nokku fuu a yi himɓe ummooke nokku fuu ngari difaaga desse nder maraaɗi tawa ɗo tilaɓeeri do hamɓe anndi iri ɗume woni nder leydi ɓe kaala fuu iri saɗɗormaaji gooduɗi noyi nde himɓe kaandi ko gaɗa he majji. To gaɗa majji min kolli hano plan stratégique amin ɗume min ardini nder golle amin ɗe ɗume min ardini ɗume min gaɗa.
Golloɓe so ruusi tokkitade ƴewtinade e limore duni fa handen barke keɓade nder deme altine bittiɗo enden duni fa handen ɓe puɗɗi waɗande kawjiɓe duni fa handen fi deme kaliji e kentinoje dow noɓe tokkira waɗude e toji maɓɓe ɗi enda ɗo enden leydi Niger nani ko Aliou Moumouni Tankari goto nder golloɓe so ruusi o enden ni wi'i ko Aoussi Abdourahmane waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Ko waɗata ɗi golleji keɓa jaaki yeeso sayde gaɗa demal fuu eto waɗama. Minen godi kulle kewɗe farko ƴewata demal kaliji, ngam hande ko waɗata duuɓi sappo ni ko minen gaɗa ƴewtinaki ngam famugo kulle demeteɗen nder ceeɗu. Demal ceeɗu no woodi nafaka sanne dow jaaki yeeso, no wadda balla mum far keɓol riiba, no wadda ɗum balla far kulle ñiɓoji ɓandu. No andirɗon demmu demal dungu ko gafeeje kan himɓe kokki sembe. Dey jon himɓe pamani demal ceeɗu ko waɗata jaaki yeeso heɓo no yiɗira to sai bawɗe gaɗama. Minen godi nokkuje demeteɗe denne hana hunno ko tiɗini.
Cet objectif n'est pas quelque chose de difficile à atteindre.
Jango mo Allah yaari ɗum fa hande AS Soni Char waɗoyta lattol bal muɗum to enden ni nder huɓere Agares de enden ni latoɓe bal ɓe enden ni no kula ɗum fa handen tukkude lawol ngol enden yehude Agares agam asawe ɗum fa handen bittiɗo enden ɓe taɓɓita dow lawol ngol enden wakkati ɓe gartanno ciro nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Ahmed Fela waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Environ 18h.
Le wakkati yamde jeegon lasare ko nder miɓi kallam mi dorboto loore on o hakkillo o hettinaki kam nga hakkillo makko wonana nokkugom. Ɓe tato noon dow motere hawjuɓe ɓe darake yeeso amin, goɗɗo maɓɓe addi kaaƴe heedi harol dorbotoɗo loore amin jogiiɗo malfa nder maɓɓe wimi min jippina loore kam dow laawol ngol. Ɓe jaarimin ko watta kilooji tati nder ladde. Jogiiɗo malfa on wimin min burto nder loore kam. Minne e mawɗo amin min fuu miɗon tawira ceede e portable uji. Ɓe tetiɗi gaɗamu ndu ɓe piyi ko ɗuuɗi nder amin.
Pas mal de joueurs parmi nous.
Wude abinda bamo taba gani.
Komin boowa yi'ugo kam min gi'i ɓe darnimin yi'a min daru. Sai min dari min takki ɓe pukkinimin. Min fuu ɓe jogii malfaaji ɓe jaɓi celali amin e celɗe min goodi fuu. No woodi gooduɓe celali caaɗiiɗi. Latoɓe bal nooga e ɗiɗo noon ɓe fuu celali maɓɓe jaɓaama.
Salu layya mu sentahi.
Huɓere zenderde enden duni fa handen siriyake jaɓɓade batu fijo duro duni fa handen tefude kuppo ko arriɗo leydi Niger jeɗɗi lewru mars tan du ujaa ɗiɗi e laso nayi yaade jeenayi mayru duni fa handen fijoji ɗi enden gaɗoyte to enden ni nder huɓere zenderde enden région ji jeetati reedu leydi Niger duni fa handen duroɓe muɗum gari fottude durogo enden kenga duni fa handen colonel Issoufou Labo gouverneur zender o enden duni fa handen yehi tun to waade ɓaade durogo enden nder huɓere de enden nani ko wi ko Ali Keita waddi firtaɗe ngal fulfulde.
L'engagement que nous
aadi dimin kooɗi salam ɗo jaɓi fuu min jottinan ɗum ngam miɗon ɗon miɗon keyɗintina no kuure o duro ngon watte. On ji'i min gatti pettir keso tendeje ko nimɓe jooɗoto ko duro ngon daari wonnaama. Min coodi jooɗorɗe kesi nokku ngun wonnaama faa wooɗi. Ɗon waawiide ɗon ko sigila on timmi ko jaɓɓititto durwo ngon. Durwo ngon fuɗɗataakena balɗe jeɗɗi mo lewru mars yahde jeenayi muɗum. Miɗon jetta himɓe fuu ko waddi ballaga muɗum faa to sigila o hanti fayinda wakkati fuu iɓe goni iɓe lamna no kuure nde.
der fijo indirango scrimder faransire duni fa handen tefude duni fa handen burdo nyenyal fijo wonango no wade ton andal leydi misira caka leydi afrique den ni evan abba bi leydi niger o duni fa handen ka hebi tammal ciardi ton andan wakati fijo gonda wonano wade miccintina nimbe duni fa handen ko fijo scrim gonda ni no limte der fijoji nay gattedi duni fa handen caka leydi afrique den dan to burbe nyenyude der fijoji di andan garta futtude wadude fijo go andan be lawol gol duni fa handen den dari barjariji 12 gatta caka pelle den enda e duni fa handen caka himbe warbe wadude fijo go enda leydi misira kan duni fa handen hebi barjari kange e barjari jamdi bodeeri umotobe leede mu en yahude duni fa handen leede yasin den den ni no keba sador maji sanne der leede de be garta jodaade misali har ko darta hawta jododaade caka mabbe bibbe leedi din enda fayoto duni fa handen be darataake hitere lobbere noyi jonde mabbe de enda ni wonno wadira to enda leedi Burkina Faso en kettino ko Alassane Abdou Wade firta dengal fulfulde
ko waddata himbe no dilla leede mu en no jaha leede janande gon dalilaagi din no duudi woɓɓe no dilla ngam heɓowa ko firti muraduji mu'en woɓɓe do no dilla fi rafi denaku ko suliɓe ko kippiteje woɓɓe do talkaku deni himɓe dillo wamɓe leyɗe ngari nder leydi tuɓe ummani iɓe tawre saɗarmaji kewɗi rafi keɓol golle e talki ɗum no saɗarma mawɗo no jebre larba emmanuel mo ministére hawjine fi haala leydi Burkina Faso e leyɗe yasin
ɗuɗal maɓɓe fuu rafi talki kanniɓe taw ɓe ɓi leydi Niger Burkina na Mali noon ɓe jeeya keɓol talki ɗi enda kanni latantoɓe sarɗo ɓe mbawa ɗum nawtorade bankiji ɗi endan ngam ɗo ba consulaji ɗin endan gala ko waɗira karti o endan na talki du gollirɗe ɗe endan bani gaɗama hana nokku fuu ɗum wawi tabbintinde ɗum ɗum woni saɗormaji e dilloyɓe leyɗe mu'en tawra ɗo leydi amin
Mahamadou Yatara horejo ɓiɓɓe leydi Mali gomɓe Boboji Lasso o wi no handi ɗi saɗarmaji keɓane musola
saɗorno mawɗo ko woodi rafi talki ɗon haro ɓiɓɓe leydi Mali dimaɓe nder leydi Burkina so niɗɗo ne hiɗi waɗa carte d'identité ɗumde non kone satti sanni daɗa mu ndu to gadde mba filla tefol talkuru ɓi leydaku laasiɓe dimaɗo nder leydi Burkina mo saroɓe mum fuu ɓe ɓiɓɓe leydi Mali no jomum watta ko heɓa talkuru ko jomum wonna tefa to widu no hani wi'e ko sani jomum rimama nder leydi Burkina hannda heɓa saɗorna dopillaki talkuru ɓi leydaku na carte d'identité
no woɗi pelle kewɗi ɗi leyɗe ɗen kokka sembe dow hawta gollida heɓo dow fi caɗale no jebre larba emmanuel fantini
même la mise en œuvre des différents protocoles
ba laaɓi hawta gollididde caka leyɗe e leyɗe laaɓi ɗi enden galano ɗow tani nderne pelle amin ɗe enden no kane tittinkinade noon ko watta laaɓi ɗi enden ɗow tani ko wona no tefe nder mum ni woni yimɓe leyɗe ɗe enden to tawa fuu keɓa ko yirnan naforade talki de ni pelle ɗe enden tittinkinake to ɗum fuu ɗum fonditit
mettre en œuvre de façon objective ces tests là
fi yimɓe dillo wonɓe leyɗe no wadda yimɓe na ɓe aadaji mu en kawta nden leydi ɗiɓe tawa fuhe nafakaji ko wodani dow jaki yeso leyɗe ɗen e ko nandini
to bandiraɓe hettinaniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata onon giɗi hettinade sigilaji studio kala nguɗo whatsapp lilde batakiolo moɗon lamba capanɗe jeetati ɓolum jeegom capanɗe jeetati e jeetati capanɗe joyi e nayyi